island pressing again. Ndagukunda nzitwa Bello, ndagushaka uzitwe ane, ukunyumva n'ubyitepo, n'amagambo babarenze, ko wangushaka sibya bindi, wakeka ko n'ikirara, ngo cyakunze wa mukobwa, ngo n'umwana w'ingagari, rimwe na rimwe n'ufatika, ngerageza no gusenga. Debe kunyiyumvamo undukuri n'umwanize, yeah, yeah. Mfite karite ndabizi ko n'umunda bazabivamo, nanaguha ijuru ariko kugukunda sinzabireka. Nibutugambo tubakatire,
make them talk like yeah yeah yeah.
Nibutugambo tubakatire,
koma re mumaze nange mwite Bello, yeah yeah yeah. Koma re mumaze nange mwite Bello, yeah yeah.
Velo, kugukunda samahitamo, darling, niyo nkureba mbibona mu mboni. I wanna stay by your side, njye ndabizi kunkunda ntuzansiga mbe. Iyo haza magana ni wowe mahitamo yanjye, darling, njye ngukunda nkuza fejo. Tell me what you did it to me. Ngukunda nkuza fejo. Tell me what you really to me, yeah, yeah, yeah. Mfite karite ndabizi ko n'umunda bazabivamo, nanaguha ijuru ariko kugukunda sinzabireka. Nibutugambo tubakatire,
make them talk like yeah 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 yeah.
Nibutugambo tubakatire,
koma re mumaze nange mwite Bello, yeah yeah yeah. Koma re mumaze nange mwite Bello, yeah yeah yeah. Mwite Bello.